ya borataro le gale tsedingwe tse dikgang tse di tlhegeletseng mo tsamaong ya letsatsi la gompieno. SIU ke gore ba lephata la dipatlisiso tse di kgethegileng ka Setswana, ka Sekgowa ke the Special Investigative Unit ba netefaditse jalo gore presidente wa naga ke laitlhekisa Jacob Zuma o saenetse toka ya gore go nne le dipatlisiso mo lefapheng la ditirelo tsa setšhaba, dipalangwa le ditsela. The Special Investigative Unit SIU ba netefaditse gore presidente wa naga Jacob Zuma o saenetse tetla gore go nne le dipatlisiso mo lefapheng la ditirelo tsa setšhaba, ditsela le dipalangwa go akaretsa maloko a semmuso a lefapha leo mo porofenseng eno ya Northwest ka ntata ya botsokonape. Bonyane ditlamo di le 150 di begilwe di file thendara ka mokgwa o sa lolamang. Botsokonape jo bongwe bo akaretsa ditiro tse di jaaka go neela thendara ya matshebetsi ba dimilione tsa diranta go dipalangwa tsa dikolo le Expanded Public Works Program gongwe EPWP. Paket sa ketso ke wa Sanko ona jalo le Nazria Pando mo puong eo ba e buile jang.
A proclamation was signed and gazetted allowing us for to investigate affairs at the Northwest Department of Public Works, Roads and Transport. At this stage, it would be difficult to quantify, but we can confirm that we are looking at more than 150 companies that are involved. And mind you, we are looking at also procurement of goods. We are also looking at payments made, EWP. So it's quite an extensive investigation.
Piece of roads. There are no roads in the Northwest Province. They have just been abandoned because people that are appointed does not have capacity to do the work. Most of projects are being, you know, neglected, like your houses, roads, and including the flood. Let the SIU come.
Some amabedi rabedi mraga ura ya borataro re di tsesta FM 102.9 megahertz in stereo for the brighter side of you. Go pieno teng fa basilo molwanto baranga ura ya bosupa ura ya bolesome tsapa jalo gore sengwe sengwe se tla go tsamela sentle mo Afrika Borwa e re phela mo go yone di province tsa robongwe tse dinang le ditonakgolo. Mo president wa naga ke ke le ithekisa Jacob Zuma fa rona le mo province ya go di bophele maetletse pele ke modula silo ya ANC pele premia ramole tshuba ke supra mahuma pele re mo se dikensa Dr. Kenneth Kaunda se teletse pele jalo ke me ba re musiane se gotse mo province ya ramaitu khaile ke majoro wa City of Matlosana ke u supile tais arsele go pele ka dikhantsa rona tsa tsatsi la gompieno. Go nnile le thefosano ya go batla go itse jalo gore go diragalang ka kwa dikarolong le lefapheng la go neelana ka madi a bagodi mo Aforika Borwa. Re bua jalo ka dikarolo tsa SATA sa sausupile go nne le dipatlo mo kganyeng le tshwetso ya go bathabile Dlamini ka makgang a madi a katlhatlhelo le katlhatlhelo loago kana kotlo, mme ebile Social Development Minister kana tona ya tlhabololo ya katlhatlhelo loago bathabile Dlamini ngwageng e fetileng mathateng ao ka ile jalo gore go ne go se sepe se e leng gore tshwanetse sa tlhomiwa sentle, ebile sepe se e leng gore ga go sepe se e leng gore se dirile ntle le molaotheo go na se